Nimekuona toka mbali 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 we dada. Jinsi ulivyo mbika ulivyo sex we dada. Yanwe mzuri mpaka we dada. Naomba namba zako nkupigie we dada. Nimekuona toka mbali 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 we dada. Jinsi ulivyo mbika ulivyo sex we dada. Yanwe mzuri mpaka we dada. Yeah, nomba namba zako nkupike we dada. Dada, 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 samahani dada. Kwanu naitu nani, jina gani dada. Napa mtani kwan kwa nani, unaishna nani dada. Nataka nkweke ndani na sultani dada. Na tena sifanyi makusa, na kesho tunaleta posa. Na sita kimi kukukusa, katoto flani ka Mombasa. Ni mwendo tu wa kududusa, yuma chombo ya nesa nesa. Ni vumbi tu kulipagusa, kubonya bonya kutomasa. Yeah, na wala sultani, uliza hata majirani. Nisha kwa mapenzini, deep tena chini, chini kule chini. Mami, hani, jamani, najua it's not funny. Tango uwanjani mkukwani, hatuna bari kuna bari gani. Kama baisa baby bakinami, tupendane mpaka uzeeni. Usijali kusu wafitini, watasema nini, mtoto chill nami. Sababu kwanza wendo hani bani, wengine misitaki sitamani. Katoto kama Mombasa kangu mimi, mimi kama mimi, busy number one. Nimekuona toka mbali 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 we dada. Jinsi ulivyo mbika ulivyo sex we dada. Yanwe mzuri mpaka we dada. Naomba namba zako nkupigie we dada. Nimekuona toka mbali 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 we dada. Jinsi ulivyo mbika ulivyo sex we dada. Yanwe mzuri mpaka we dada. Naomba namba zako nkupigie we dada.
Break it down, bitch. Yeah.
Hey, 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 hey. Na vile olivyo cute na smart baby boo. Wengine misi taxi tamang wewe tu. Na kwako sijiwe ziko wa so true. We dada kongifaa moto dada upo juu. Ni kupeleke nyumbani,
yeah.
Kwa daddy na mami,
oh.
Na wala sultani,
no.
We dada ni amini,
yeah.
Kwa natari kitu gani,
yeah.
Kama ndoa kanisani,
wow.
Tuwepuge mashetani,
yeah.
Na tena sifanyi makusa, na kesho tunaleta posa. Na sita kimi kukukusa, katoto flani ka Mombasa. Ni mwendo tu wa kududusa, yuma chombo ya nesa nesa. Ni vumbi tu kulipangusa, kubonya bonya kutomasa. L-O-V-E,
okay.
We dada hushikiki,
no way.
Na vile olivyo mziki,
replay.
Ni kubali ni bariki, usisikize wanafiki. Wanajuliza kwa ni vipi,
anyway.
Wanasambaza tu machuki, na Mungu Baba na bariki. Nimekuona toka mbali 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 we dada. Jinsi ulivyo mbika ulivyo sex we dada. Yanwe mzuri mpaka we dada. Naomba namba zako nkupigie we dada. Nimekuona toka mbali 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 we dada. Jinsi ulivyo mbika ulivyo sex we dada. Yanwe mzuri mpaka we dada. Nomba namba zako nkupike we dada.
Break it down, bitch. Yeah.
Hey, 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 hey.